buzima bana bakulambulirwe mbalaba talyo nzijuzi ensi terinda linda neyejja wefude nume yekala lume buliwo yita oleka vumbe ogwana kulaiwa se kati nsi tudde toga yanga kyezinze kati ewuwo obukedde eya kankubuze ko bladi kirikitya 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 omuliro otya kirikitya kirikitya ennaku zino omuliro otya bangambe okwesasuza naye ŋŋanyi okwesasuza bangambe okwesasuza sijjanze kwesasuza bangambe okwesasuza naye ŋŋanyi okwesasuza bangambe okwesasuza sijjanze kwesasuza okalya ddakaddadda evunyo girira mukatiko ne kulinda mu ntaana yo wewaga kwe musajja sajja lata uvimba uwerimba fenga tukulaba bana bange temubula muganda wamwe mumwagalinga yadinga mwana wa kibi talina musango bangambe okwesasuza naye ŋŋanyi okwesasuza bangambe okwesasuza sijjanze kwesasuza bangambe okwesasuza naye ŋŋanyi okwesasuza
Sous-titrage Société Radio-Canada.